6 o'clock, baby girl, in the morning. Me, I wake up, baby girl, and I'm yawning. My Zambian pretty mama, sini na mandi wewe koma nipanga. Pali iwe ni matasha shaka panga. Baby, wani soko neza, wani panga zoko. Kapena wani jesako lyoko lyo. Ine baby, wani faka mubotolo. Yeah. Ushe unapala ndani, yeah. Ndawa kuwama kwa kona nzelo zako vani sokone zaine, yeah. Ushe unapala ndani, ndawa kuwama kwa kona nzelo zako vani sokone zaine.
Kuwama kwa koni kwa koweka, nangu ni navanzanga ni mameka. You are one in a million dollars. Nitenga makia kumtima kwanga. Nangu mfuno kusia chimani kanga. Nifuna nkupele keshe kwatu. Waka kuziwe wonse wa kwatu. Ndava mutima wako ndiye wamene ninasunga ine. Nangu mtima wanga ndiwe wamene umasunga iwe. You are so beautiful baby, beauty. Nangu mtima wako ni wamushe futi. Sini ziva chene ninga kuze kutini kukonda. Don't try na na na. Ushe unapalandani,
ndava kuwama kwa kona nzelo zako vani sokone zaine. Ushe unapalandani, ndava kuwama kwa kona nzelo zako vani sokone zaine.
Kulibea kuchila, yeah. Body fine like a bottle of tequila, yeah. Now, girl, you are one in a million, hey. You one in a billion, girl. One in a million, yeah. You one in a billion, girl.